Bango na VOA.
Mbote, mtu Washington, sango na Lingala, epesa milibino na VOA, The Voice of America, na elobedi edi sango. Mukambi ya BAD, Bank African ya Development, Akima, Adesima, Alapindai, po na kubanda misalami ya Butambwisi, banki eye, mpo na mibumitano misusu, muimboka Nigeria, Akim, Adesima, na mibutuku motuba, aponamaki posu moleki, po na mbala yesusu, natina ya kotikala na mukambi ya banki mboye mbala mosusu, BAD, Bank African Development isali saka bikolo bia Afrika mpona mabongisi mantumbwa bakambi mingi ya bikolo bia Afrika lokola Denis Sungeso balandimi lulu mia bulapindai boye na nzela na visio conference. Na otwele bato babale kati na baye ba kotaki na esika baye kuli ya suka ete ya secondaire ba vandaki po na kozela ko salamu mekano mwa dissertation ya examen d'état pe bazwa ki bango na makasi pe babotola ki bango biloko ba kangami kasi mbula matari ya etuka ya otwele ikebisi ete ezalaki basimba minduki te lokola baike bapanzaki sango vio walingala epesaki maloba na sango Georges Semende ya commission justice epe ya etuka eye kasi tokopesa bino sango eye na mongongo ya sango eye sima na ngonga mibale. Ekolo Kongo Demokratika ezangaka mibu na mibu tope mibu nyonso koleka ba miliar an koto kama moko tope 100 miliar na makele uye bimaka na nzela ya moibi elobi Constant Mutanda uye zali musambeli tope avoka na tribune nae ya mibale asali pona likambo liango vio alingala ebengaki maître Constant Mutanda pona ko tunaye moi na bozindo likambo yango ezali nini tolanda
l'état congolais qui perd la fraude hier plus ou moins 100 milliards de dollars ce sont les exploitants artisanaux les coopératives minières les comptoirs les tenues on a déclaré réellement un chiffre exact de la production de la société minière plus local a déclaré qu'on a déclaré on a pu mettre fin à la fraude minière on a proposé que l'état congolais est pour interdire l'exportation minière à l'état brut et exiger transformation locale, on a poussé les opérateurs miniers, la multinationale et Béné et à Monte, à installer la succursale dans la transformation. Na RC ya mbuto peko sala ete toko bako kapte misolo na miso ya rine yosu to sengi pe loko la gouvernement emetre rapidement en place kou miso ki vini parke minye kozala instance moko teknik pe judiciaire kozala sarge ya ko reprime ma infraction ma derive yosu pe kozala perpetre na nivou ya sektor minye.
Na bini mokangemi moko akufi na boloko ya pangbai baiki bakanisi ezali mingi pona nzala tolanda bozindo na erikas mwisi
kalunga kiboko delfin ndemo kangemi moyi awei oboloko enende ya kangwai awalengu mabeni bai jete civil bapameli na bokasi
a to kondane d'abord monisco na lingoma na bango wana ya droit de l'homme deuxièmement to kondane ba association ya droit de l'homme na biso ya congo pola nini basala kamusa na bango ndenge longo banite
babiangi pe bakondi ya mboka pe bayi monisco kotale la likambo ya covid 9 u baboloko ya ekolo congo
baboloko nyonso o tuzana congo distanciation bazo respecte yango te tozokuta bakangemi balati ata cache nete baza wana baza yanta se prison moko eokota olea batu kama mibale okuta koto mibale na kati
utoingu babeni erika sumisi pona vua
na Kisangani na Chopo esika kopesa batulisali si esalami na lisungi ya Fondation Manique na kopesa maboko ya senatrice Madeleine Nikumba tolanda sango na Dorcas Kanku tokopesa bino sango e suka na sango mibale wabino edi sango